Rivers na-eweta ozi ọma gaa n'akpọ abalị nke ngọzi. Onye ndị ya bụ Pastor Diola Phillips. Ọ ga-ewere ọnọdụ na Friday 12th of September 2025. A ga-ebido ozi ọma na elekere anya isii nke uhuruchi na Tafawa Balewa Square, TBS, Lagos Island. Ihe a bụ oge ndụ gị ga-agbanwe. Ị ga-enweta ihe niile nke ị na-achọ n'aka Chineke na ozuzu oke n'aha Jizọs. Marakwa na a ga-enwe ụgbọala nke ga-ebu ndị mmadụ site rii n'ekpe ruo na Marina. Maka ịnweta oche mara mma, gaa na ignitedblessings.org ma ọ gị kpọọ akara ekwentị a 0907641532. Maka ndị na-anụghị ihe m kwuru mbụ, biko nọrọkwa ugbu a, akara ekwentị nke ị ga-akpọ bụ 0907641532. A ga-ahụ gị ebe ahụ.